keki tule pamoja, mana leo ni siku yenu na si ndugu na marafiki tumekusanyika. Mama Dorothy Mwarua, dada Recholi na dada Lea, wote wafurahia Mkapa leo amezaliwa. Mama Eunice Karuku na kaka Daudi wamufurani, pia kaka Mustafa na Miraj na Chiro amezaliwa. Haya Anthony Mulole Gano Mambo Gana Faiza, haya Anthony Mulole Gano Mambo Gana Pendeza. Watoto amezaliwa ni furaha, nasi ndugu na marafiki twasherekea. Haya Anthony Mulole Gano Mambo Gana Faiza, haya Anthony Mulole Gano Mambo Gana Pendeza. Watoto amezaliwa ni furaha, nasi ndugu na marafiki twasherekea. Happy birthday to you, watoto mumezaliwa, na Chiro na Mkamba leo tuwaimbie happy birthday. Kateni keki tule sote, kwa maana ni siku yenu, na Chiro na Mkamba leo tuwaimbie happy birthday. Happy birthday to you, watoto mumezaliwa, na Chiro na Mkamba leo tuwaimbie happy birthday. Kateni keki tule sote, kwa maana ni siku yenu, na Chiro na Mkamba leo tuwaimbie happy birthday. Keki tule pamoja, mana leo ni siku yenu, na si ndugu na marafiki tumekusanyika. Mama Dorothy Mwarua, dada Recholi na dada Lea, wote wafurahia Mkapa leo amezaliwa. Mama Eunice Karuku na kaka Daudi wamufurani, pia kaka Mustafa na Miraj na Chiro amezaliwa. Haya Anthony Mulole Gano Mambo Gana Faiza, haya Anthony Mulole Gano Mambo Gana Pendeza. Watoto amezaliwa ni furaha, nasi ndugu na marafiki twasherekea. Haya Anthony Mulole Gano Mambo Gana Faiza, haya Anthony Mulole Gano Mambo Gana Pendeza. Watoto amezaliwa ni furaha, nasi ndugu na marafiki twasherekea. Happy birthday to you, watoto mumezaliwa, na Chiro na Mkamba leo tuwaimbie happy birthday. Kateni keki tule sote, kwa maana ni siku yenu, na Chiro na Mkamba leo tuwaimbie happy birthday. Happy birthday to you, watoto mumezaliwa, na Chiro na Mkamba leo tuwaimbie happy birthday. Kateni keki tule sote, kwa maana ni siku yenu, na Chiro na Mkamba leo tuwaimbie happy birthday.
Cheza, 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 cheza.
hapa leo tuwaimbie happy birthday. Kateni keki tule sote, kwa maana ni siku yenu. Na chiro na mkamba leo tuwaimbie happy birthday. Happy birthday to you, watoto mumezaliwa. Na chiro na mkamba leo tuwaimbie happy birthday. Kateni keki tule sote, kwa maana ni siku yenu. Na chiro na mkamba leo tuwaimbie happy birthday.